Kooti nkuru etulegaba ewozesa omusajja omutemu agambibwa okutta amabujaana olwaleero lw'essuubira okutemula omusango gw'omusajja oyo Christopher Kiro Onyum. Omulamuzi Alice Komuhangi Kawuka yali mitambo gy'omusango guno era ebyokwenda binywezeddwa gguluggulu. Omusasi waffe Betty Zwa gy'ali mu kooti egaba katuwe bigenda maaso.
Amakubo agayingira mu kifo kino awatula kooti gateereddwako ab'ebyokwerinda n'okwetoloola ekifo kino kyonna. Buli muntu ayingira mu kifo kino alina okakasa nti yayitiddwa era ng'alina n'ebintu byonna ebimwogerako obulungi. Christopher Okero avunaanibwa emisango ena egy'okutemula abaana abali wakati w'omwaka ogumu n'emyaka ebiri era nga kigambibwa nti guno omusango yaguzza ng'ennaku z'omwezi bbiri omwezi ogwokuna omwaka guno. Christopher Okero Onyum bwe yasimbibwa mu kkooti omusango ekyo yagyegaana era oludda olwabi nga lukulembeddwamu Jonathan Muwaganya lwaleeta abajulizi 18 abaawa obujulizi obumuluma. Okwewozaako mu Christopher yategeeza kkooti nti ekikolo ekyo ekyaliwo ng'ennaku z'omwezi bbiri omwezi ogwokuna yakikola mu butanwa era mu kiseera ekyo omutwe gwe gwali tegukola bulungi olw'ensonga nti yali afunye okunyigirizibwa ku bwongo. Kuva kinana munana akatonyeze munana CBS FM nze Betty Zwa.
Webale Betty Zwa ebisingawo tunabituusaako mu mawulire gaffe agajja.